markamel oo aafamaad faylan lahayne daawooyin faylan lahayne oo daawo ka filan la bulshada oo ka filan la lahayn marka wal yar oo MC-da oo kala maate oo walwiino iyo hata bulshada qowdaha ay lan lahayne wal yar ah oo MC-da oo saasay yar marka bulshada baahid iyo eedeeda aan geeyay dadka oo mudmadana oo farac badan tuulooyin badan oo daawo lan ka haysta oo waana nafti oo malaariyada masdiniga oo hanuuno badan oo dhiniga oo dad badan oo jirno beerka ah iyo malaari oo adasaase badan dad hayto dhibaateysan badan jiraan marka daawo ka filan oo shacabkan oo ka filan ma lahayn haddii meelna si babtaan haddii inteel hal iskool ay yaale hal iskool oo magaalada Sansanaalaheeda ee hal iskool ee jira ilmo yar oo haddii fasal koowaad iyo lamaad meelay meelir ka badan ee oo haddii macallimiin oo taasi haddii walan dhikaha ay jiraan marka hal iskool haddii ka filan magaalada bulshada ee baahid ee weynta marka bulshadaan faraag ee inta doon hal iskool aan tiin aan qahan aad nafsiisa dareen ma korto hal qof maalin ama lama qof maalin ee iliyo hata umad doon walan bar kornaad nafsiisa dareen ma madii dadii afar in shan iskool ee wax barashay la ka fur ma ka filan bulshada.